madasa behe me amari ona erri mani adam muk emle ha umnoi ona siditen hato hangna kadem surudio CEO awodio on la taladang malaik manyada kadaba ladayan I simbro dabela kabubu wayan I dunyada I wilim dugata durka kanon winsho I arancho ba ebehayna bani adin ye mukshe ku umi ebehay magal I bilamba yalla madiyo ba mukshe ku umi kurred waagay da inki eh oo eh ebehay meelanko ku gaabo yey arraada dhulka ebehayna meelanka san shay dulledis afu fey nefti nolol lankina naf nol yennagadi waagay da inki eh oo eh ebehayna bertowiin oo le raw edin yedeniga bariyad kuweli lanki usuu mina me kuweli ini bertas battiye ke nolal waagay da inki eh oo eh ebehayna me berti dulshay ha ku biye gedwal bo oo surudiyo indho on roonin mirashona amista eddi eddin ka feelinyin beerta dhatiyeena mayka yaaleena lama geed oo shashal hayeen geedka nololo I weliba geedka xigmadda oo shal goroshooda samaanta iyo humaanta shashal gidiisim leba waagay daa inka eh oo eh ebehayna weysinka uslankii uumu ku dambe maynku helay beerti eedin si uusanta cabada oonan dhowro waagay daa inka oo eh ebehayna intii lankii amari iyo maynka digay oona erey lanyow anna maykin ogola ini aad geed walbo beertunka yaalla miraashay aant eleys anna maykin ku digay ini aad geedka xigmadda oo goroshooda samaanta iyo maanta shajal gidiisan leh an aagna hooba aad geedkaas miraashay aantona runti geekaasa si hubaal leh indhimidaas kureed waagay daa inka oo eh ebehayna ma is erey runti ma fayl leh ini lankun shaleedis ley noolada saas dartiye anna may mu doono bilaamayto lankan roon oo kaal mooyto wehelshay hangna angnagad waagay daa inka eh oo eh ebehayna hordhaanba may kusuu biye shay walba dugaagta iyo dunyaadaba iyo weliba shay walba shimbiro oo wado kabuubayan ebe egi dhulko ebehayna meesheena iyo lankii hortiis si usan ogolaada inii lankii maga inshashal biyo lankiina uun walba nolol leh iyo maga inshashal biyo magaashoona saasa nagadi madaasa lankii ma imbiyey magayaal duunyaada dhon ii shimbiro ii weliba dugaagta duurka ka jarta dhonba ilays naflaytaas dhongna wehel lankaas inkaal mooyto oo on roon maabulu ku helna saasee jee waagay daa inka eh oo eh ebehayna lankii hundurisii ku dambe intii lanka hunduraay yo ebehayna lanka feeroshay feertoo ku bii oo dhinishayna in dabooli maddaas ku reed waagay daa inka eh oo eh ebehayna maddii feertii lankii ku bii yo bilaamayto ku qaabooy oo lankiina muujiyey si iyeeda uhelshay iyo islaantiisba annagad lankiina maddii bilaamaytay aragii yo may runtii hubsaday oona erey haa waa tu anka dambooyta tan mayluku uumay laf latoo eh lafaagay ii weliba jismi latoo eh jismigayba yeeda magaasheena may lanka weeri doona bilaan may weelay runtii yeeda magal iyo laku uumi sababtaas dartiye lanka intii awshay aadisbu ku taba iyo islaantiis guursade saasa lamaadiyooba korko ii nafto lay iskala nagadaayan damankii ebehay lankii islaantis bu uumi lamaadiyo haaba dharaamanaayeenba haato iyo arrintaas maaba ma eeboysadaan.